Hello.
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 Welcome, Naga.
Hello.
Hello, Naga. وانت نغر جار تاني موبايلي مالي اكامي بوتا وانجد امارو بدا غايتي
ayee urjii sagal 85 jettanii dawwattanii lakkoofsa tokko irra ni galmooytu sabiskiraayib kan jedhu jira lakkoofsa sadii irra immoo geemi kan jedhu jira gaaffii deebii garaagaraa carraa garaagaraatu jira kan itti yaaltan lakkoofsa ilaaltan badhaasota argachuu dandeessu badhaasota kanneen akka silkii laaptooppii qarshii 5000 kaardii qarshii 5000 gadi bashannee argachuu dandeessu.
Akkamii fudhachuu dandeenya ree?
Yoo isin carraa keessan ta'ee argattan silkiif laaptooppiin Itiyoo Teelekoomitti badhaafamtu qarshiin komishan silkii ittiin taphattan yookaan immoo lakkoofsa bilbilaa ittiin carraa keessan yaaltanii argattan sanaan teeleebirrii bantanii isaan siniseensi kaardii qarshii shan erga dhibba shan immoo sa'a 24 gidduutti kara silkii keessanii seenu.
Na seenee ramsee jeen.
Kanaafuu isin taphachuu dandeenyu urjii 85 riqicha jettanii dawwattanii lakkoofsa sadii.
Lakkoofsa sadii tu qaba?
Lakkoofsa tokko dura ni galmooftu lakkoofsa sadii xaafitanii sanii booda laaffii biroo fi siinziitti jira sanii lameen keessaa kaffee kan filattanii taphachuu dandeenyu.
Irraa dabarfadha jechuu?
Yeroo gaarii isinii baata.